Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Yohane.
Chapter 20.
Mmamawa tsiku loyamba la Sabata, kukanali kamdima, Mariya wa ku Magadala anapita ku manda ndipo anaona kuti mwala unali utachotsedwa pa khomo la manda. Choncho anabwerera akuthamanga kwa Simoni Petro ndi wophunzira winayo amene Yesu anamukonda ndipo anati, "Iwo amuchotsa Ambuye mʼmanda ndipo ife sitikudziwa kumene iwo amuyika Iye." Choncho Petro ndi wophunzira winayo ananyamuka kupita ku manda. Onse awiri anathamanga pamodzi koma ophunzira winayo anamupitira Petro nafika ku manda moyambirira. Ndipo mmene anawerama nasuzumira mkati mwa manda anaona nsalu zili potero koma sanalowemo. Kenaka Simoni Petro amene anali pambuyo pake anafika ndi kulowa mʼmanda. Iye anaona nsaluzo zili pamenepo,
pamodzinso ndi nsalu imene anakulungira nayo mutu wa Yesu. Nsaluyi inali yopindidwa payokha yosiyanitsidwa ndi inayo.
Pomaliza, wophunzira winayo amene anafika ku manda poyambirira analowanso mkati. Iye anaona ndi kukhulupirira. Iwo sanazindikire kuchokera mʼmalemba kuti Yesu anayenera kuuka kuchokera kwa akufa. Kenaka ophunzira anabwera ku nyumba zawo, koma Mariya anayima kunja kwa manda akulira. Pamene akulira, anawerama ndi kusuzumira mʼmanda.
Ndipo anaona angelo awiri atavala zovala zoyera, atakhala pamene panali mtembo wa Yesu, mmodzi kumutu ndi wina kumapazi.
Iwo anamufunsa Iye kuti, "Amayi, nchifukwa chiyani mukulira?" Iye anati, "Amuchotsa Mbuye wanga, ndipo ine sindikudziwa kumene iwo amuyika." Atanena izi, Iye anatembenuka ndipo anaona Yesu atayima potero, koma Iye sanazindikire kuti anali Yesu. Iye anati, "Amayi, mukulira chifukwa chiyani? Ndani amene mukumufunafuna?" Poganiza kuti anali mwini munda, Iye anati, "Bwana, ngati inu mwamuchotsa, ndiwuzeni kumene mwamuyika, ndipo ine ndikamutenga."
Yesu anati kwa iye, "Mariya." Anatembenukira kwa iye nafuwula mu Chiaramaiki kuti, "Raboni," kutanthauza mphunzitsi.
Yesu anati, "Usandigwire ine, pakuti sindinapite kwa Atate. Mʼmalo mwake pita kwa abale anga ndi kukawawuza kuti ndikupita kwa Atate ndi kwa Atate anunso, kwa Mulungu wanga ndi Mulungu wanunso." Mariya wa ku Magadala anapita kwa ophunzira ndi uthenga wakuti, "Ndamuona Ambuye." Iye anawawuza iwo kuti Yesu ananena zinthu izi kwa iye.
Madzulo a tsiku limenelo, limene linali loyamba la Sabata, ophunzira ake ali pamodzi, atatseka ndi kukhoma zitseko chifukwa choopa Ayuda, Yesu anabwera ndi kuyima pakati pawo nati, "Mtendere ukhale nanu."
"Mtendere ukhale nanu." Iye atatha kunena izi, anawaonetsa manja ake ndi mthiti mwake. Ophunzira anasangalala kwambiri pamene anaona Ambuye. Yesu anatinso, "Mtendere ukhale nanu. Monga Atate anandituma ine, inenso ndikukutumani." Ndi mawu amenewo, Iye anawapumira ndipo anati, "Landirani Mzimu Woyera. Ngati mukhululukira aliyense machimo ake, iwo akhululukidwa. Ngati simuwakhululukira, iwo sanakhululukidwe." Koma Tomasi, otchedwa Didimu, mmodzi wa khumi ndi awiriwo, sanali ndi ophunzira pamene Yesu anabwera. Ophunzira enawo atamuwuza Tomasi kuti iwo anaona Ambuye, iye ananenetsa kuti, “Pokhapokha nditaona zizindikiro za misomali mʼmanja ake, ndi kuyikamo chala changa mʼmene munali misomali, ndi kukhudza dzanja langa mʼnthiti mwake, ine sindidzakhulupirira.” Patapita Sabata, ophunzira ake analinso mʼnyumbamo ndipo Tomasi anali nawo. Ngakhale makomo anali otsekedwa, Yesu anabwera nayima pakati pawo ndipo anati, “Mtendere ukhale nanu.” Kenaka anati kwa Tomasi, “Ika chala chako apa, ona manja anga, tambasula dzanja lako ndi kukhudza mʼnthiti mwanga. Leka kukayikira, khulupirira.” Tomasi anati kwa iye, “Ambuye wanga ndi Mulungu wanga.” Kenaka Yesu anamuwuza kuti, “Kodi wakhulupirira chifukwa wandiona ine? Ndi wodala amene amakhulupirira ngakhale asanaone.” Yesu anachita zodabwitsa zambiri pamaso pa ophunzira ake zimene sizinalembedwe mʼbuku lino.
Koma izi zalembedwa kuti mukhulupirire kuti Yesu ndi Khristu, Mwana wa Mulungu, ndi kuti mukakhulupirira mukhale nawo moyo mʼdzina lake.